waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Lisa Waters waxay Kanada ka soo guurtay iyadoo 11 bilood jirta, weligeedna dib uguma noqon, waxayna sheegtay inay u haysatay in dhalashadeedii ay dhacday sannado badan ka hor.
It's with great sadness that I have discovered that I'm a dual citizen and then I'll be forced to stand down from my position in the Senate.
Aad baan uga xumahay inaan ogaado inaan laba dhalasho leeyahay, taasna ay ku qasabtay inaan iska casilo booskayga sanadka. Raalligelin ayaan ka bixinayaa dhaawaca iyo ceebta arrintani ay dhalisay, laakiin anaa mas-uuliyaddeeda si buuxda u qaatay. Qaladkaygana ayay ku dhacday, cid kalena mas-uuliyaddeeda ma lahan. Warka is-casilaadda ayaa yimid in ka yar asbuuc markii senator Ludlam oo isla Greenka ka tirsanaa uu isna ogaaday inuu lahaa dhalasho New Zealandera, sidaasna uu isku casilay. Markii Ludlam is-casilay ayay ku dhalisay Miss Waters inay iyaduna baarto, markaasna ay ogaatay inay dhalashadii Kanada weli haysato. Labadaba waxaa qabtay firqadda 44-aad ee dastuurka dalkan Australia oo dhigaya in qofka dhalasho dalka la haysta uusan geli karin baarlamaanka Australia. Miss Waters ayaa sheegtay inay nasiib darro ahayd in qaladkan dhacay uu soo afjaray shaqadeedii sanadka oo 6 sano u dambeysay ay ku soo jirtay.
I have no allegiance to Canada. I left as a baby and I've never been back. So it's pretty heartbreaking to me that
ma adeecsani Canada, ma daacad uma ahi, waxaan ka soo tagay anoo ilmo ah, weligayna dib uguma noqon. Marka waa wax qalbi jab igu ah inaan shaqadeedii aan jeclaa aan sidaas u sii wadi karin. Miss Waters ayaa sheegtay inaysan meesha ka saarayn inay dib ugu soo noqoto baarlamaanka maalin maalmaha ka mida. Laakiin xisbiga Greenka ayaa laba senator ku waayay, mid laga soo doorto Queensland iyo mid laga soo doorto West Australia. Labadan boos ayaa la buuxin doonaa markii codadkii dib loo tiriyo, waxayna u badan tahay in isla Greenku ay helaan labadaas boos. Wixii hadda ka dambeeya, hogaamiyaha Greenka Richard Di Natale ayaa waxaa garbihiisa ka baxay labadii hogaamiye ku xigeeno.
It's unprecedented, of course, to have the resignation of two such outstanding people from this parliament, two leaders.
Mid hore u dhacday ma aha in laba qof oo aad u sareeya ay hal mar baarlamaanka iska casilaan. Waxay ahaayeen laba hogaamiye oo sharaf la daacadna ahaa, laba qof oo xisbiga Greenka iyo dalka oo dhan si sharafi ku jirto ugu soo shaqeeyay. Wuxuu hadda Di Natale ballan qaadayaa inuu bilaabayo dib u eegid ballaaran oo dalka oo dhan ah oo lagu hubinayo in xubnaha xisbiga ku jira ay markaasi xaq u leeyihiin inay baarlamaanka soo galaan.
I have immediately spoken to our two national co-conveners and we are committed.
Waxaan isla markiiba la hadlay labada abaabulayaasheena qaran, waxaana naga go'an inaanu dib u eegid ku sameyno qaybaha kala duwan ee xisbiga iyo inaanu xoojino nidaamka aanu isku xukuno si arrimo noocan oo kale aysan mar dambe u dhicin. Xubno badan oo siyaasiyiinta federaalka ayaa dalka dibadiisa ku dhashay.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.